CK Music Thomas.
Ah, chica, dice.
Silila, na penika, na kwa penika, na mpala mina beta na mufa. Na taladila ngumu, paka pidi, bipa fienga wambala. Yue na inevi, babidi tuitangate kumachia paka kavala. Hada shitewe, chadi wa ivo. Ku left ni super, ku right ni uno. Mikaela baka ku, how didn't you know? Everybody knows Monga ni mpuno. The plan is to bring that sexy back. The joy that I feel when she texts me back. Ati kanshi ni webo, nda kumfaka bafa. Chapane na mokare, no need no kuchafa.
Fish feel me.
Ni icon no speak.
I don't fish feel me.
Tattoo the sticker, the way that she holding me tighty. Telling it channel, everybody wanna fight me.
Good luck is any wakim.
Nimba ya tokoma, na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika, na mpada mina bita na mufa. Na taladila ngumu, paka pidi, bipa fienga wambala. Yue na inevi, babidi tuitangate kumachia paka kavala.
Bimu udiumu nedinso nimpenta. Ndetambe chimuntu hoping chidicheka. Popopo tagesha no mwenfu ninteta. Bando mupagi tashenda musecha. Panombolo wivile njongolo. Kutumwe na figiongo nindombolo. Gato ficha pakedi de jombolo. Ninshuku pesa tagesha kuchombolo. Chilenje batindi na kefi. Tinadishiba mwenda na geti. Kimi kwa titachumfa loketi. Fuseke methanda lokechu.
Nimba ya tokoma, na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika, na mpada mina bita na mufa. Na taladila ngumu, paka pidi, bipa fienga wambala. Yue na inevi, babidi tuitangate kumachia paka kavala. Chapa kakavala.